Negereje umunsi munsi mwiza ndasenga cyane uzaza ryari umbone umufasha uzanezeza kashimisha mu makuba no mu mahoro ndahanya ko nzamukunda kandi nzamunezeza kandi katangaza uheru yunsi mbonyi umufasha uzanezeza kashimisha numenyi byanje byose ndahamya ko nzamukunda kandi nzamunezeza
uyu munsi ni wawe kwari biza mbega Amezenga malaika Wamba yumwenda wera Mipano wawe Mkunde shimimana Fodidas Uyu musinu wawe Walimiza mega Ulikumwenu mfasha wawe Amezenga malaika Wamba yumwenda wera
Turagije uwiteka, amarebeneza.